You're listening to the Samoan program on 1FM with thanks to the CBF.
Talo fatule malu malu pa iyo si tato tuno e tupu mai e olo o afia nei nu o Shepparton ya mo mo no fatalo fa ya te uto se o pito matua se o lava se pito iti ya fatalo fatu tato poklami ya te uto fa peo no fa fung mai poklami fa samo e watu lava ilangu ngana e leiva PM il se full PM il po so lulu de tasi ye ol to on el ne yo mwangu tia fal to ese moka ata l mame o fea ma to on el ne fiafi ya al maya tato afta ye lo fole to o faya na tato o le mail ne fiafi ya fi au mwa luenga sa ta tasi malanda ya tia el ne se faiba ma tiute pe on fea ngai ye e fa pe fo il au fa inga luenga tofi ele tua fa talo fa tu poklami a tu tu ya fa pe na fo i e lo fa ngai mga singase ol tino i tonu moto nga singase ya lo fa tu poklami ya lo fa le tua fo i poto i tu mai ta i mali fo mai ya fa fo i e lo malo sima fa i e ni vavenga ya awale patu ni fuala au faali ele mana ole tua tu fa foi ele mano siltino ka mesi lava e olo fe ngai ma fa mai ele nei fa mai fe tal coviti ya tato ma lu fa tas e ma wai le saunga le mu ya ole a fa wa tu tato pesilea ya pesimul mnao o fa fie fianga su fie filoi ya mama tato fa alinga mulne fie filo fetele atu su fo
Ch
taina tunei pese mo le fionga I taula ia va befo ile ainga taina tfo I mo wo mai masani al tato buklame pe faina fa fungfung mai so lulu taitas ia taina tfo I mo le sunga ia pale tuetu ma le fatuia fili wai ma le fanau a befo I le faifiau ia na pota ia ma le fatua ma le ainga ia ma inga umalava o le mwhaion ta watu la toi ngoa ia taina tu nei pese mwotu
malo lava le fasau wa le fwere fifia wha ta pari di piafi tau tere pese mo le usi atiunia me se fwere te tonga ya tau pou me se fwere nisi fwere tu wha tia fwere sa kalamita fwere koi ponga le fwere na fwere le usi atiunia me se fwere Yeah, to finish so big, come from Malo, the town from Malo, love, if you feel. But I want to bring the point, those that did it fight. I'll just talk about Malo, the town from Malo. They'll say, DJ Noya.
Love.
Ya, taina dune pese mo le tina ya feretisa, ya, feretisa, ya, alofale atua, etu fa fo e malosi ate oe, ya, fo ele malosi ate oe, fe ngai ma, ma iyo. Ya, o tino, ya, alofale fanau, ya, apena fo yon na, angale yatu le atua, ye, fe ngai mga alo yon fiafi. Ya for it to malosia to to ya wal fenga imnga luenga ya to to ino ainga ya or person name oto
Sa FM 98.5. Real people, real music, real radio.
O te fatalo foi na ia so foi lo fa fonga ta to mafuta ma fe lo ai ia si mai lo fa fonga. O le wau mai falo i tele fa ton sidol so i fu malo loina fa am tlang tu tu si o ai nga fa so i fu malo loina. Mo le pui pui o Samoa. A lumana ile toi fai o malanga faa bitoa e toi fo ima yeyo tatu tangata I malanga mai ni usila. O le faa yunga ar kapeneta o le vaa yaso umavaya o faa tulanga ile toi fai o se malanga faa bitoa ile stofi o le vaa yaso neimo pasese. Na faa tulanga e fo ima ile aso luas fluono o kuso. A ina tao fia ina ua toi pesia ni usila e mese lava ile ayo au kilani. Ia unga o le faa maa I COVID is full mariva. Mo tangata malanga le ato e tali umai le neiva yaso le wafa ilo le fatun silo so I fua maro loina. Le to faa le ausa Dr. Take Naseri. O le ale mafayo na toi fo I mai ila tou na mau le faa mai. Se I vanga na wawusita ia ia inga e peo le tuana I o le ono masina. Talu na afia ya unga. Ae o lo mau le taunu unga ona suenga po test. E le o toi nofo ai le virusi o le faa mai. E te tau fo yo na mau mai le taunu unga suenga e tonu. E le o toi a afia. I to tonu o sifu faso, a o lumana I le toi fo I mai I Samoa. O le taunu unga fo I o ia sua suenga fa fo mai e au fiai ma le sia kiina o le toto. Ia I meli mai le fatun sili a olo sui fua maloloina ma le sui fatun sili. O le le fa amali eina o nei aia inga, o le atao fiai stangata malanga I le uru fale I le valele. O pase se uma fo I malanga mai Australia e mai se mai le stete o ni usa welese, O New Zealand, India, ma tunu o lo malosi ai le pepesi o le faa mai. E au na faa nofo e sea isi a tunu o le o malosi ai le faa mai. Ma ele I o o fo I ai le vairusi pepesi o le COVID-19 fuiva le Delta variant mo le umi e lua sfurvan waso. O palonta la I tia fitu mo I tu malo faa palonta u avano ne yo la tu na fo. O faa we mo ele malo e amata faa nga ai nisi o teu teu ngore le tu na fono fa inga palonta. Na amata talano ina le pāle mene I le sonua le neiva yaso. O teu teunga nei wā fiei le tūlanga ngā vā au sui teu wāi le mōntanga. E le ngate le nuu, ai upu toi whaau fiei fōi le teu tuai me whaia e kāle sia I le ngā vā au le mōntanga. O lea fōi wa teu teu le tūlā fono au tua whai ngā palota. I le sui o le whai taunga o aso e atoai le tolu teu sanga e nofo mawai sa mōse matai e fie teu wā. Whapea ma le whaau popo se isi tangata le nuu o se tū malo palota. Na te faa maonia se mono tanga se sui tau wā. Pe a fai ua musu le sui o le nuu, po le sui tamai tae o le nuu, e saini le pepa e faa maonia I le mono tanga. O lea tangata faa au popo e filifini mai e le komisino fai ngā palota, mai le li o matai o loi te tonu le fai ngā nuu. O stasi leo faa fita auri santu le mai nisi o palota umavae, o le fiu e saini le pule nuu e saini se pepa faa maonia o se sui tau wā. Ai mo ane se moli mau, ua ave se sui tau vaori tu malo o faa nofo ma mau, ina ia le maua e lea sui. O le isi teu taunga o le leto e mawhai lea se sui faa tū na ia lu ina se anga vaa o se sui tau vaa le faa msinonga. O na toi faa ui intua lo na suafa mai le faa solonga o sui tau vaa o se I tu malo. Pe a faya manuia na na lui I le faa msinonga. O le tasi vaenga o teu taunga I lea tū langa e faa to a mawhai o na faa ui intua le suafa o se sui tau vaa Na ia ave se tangi I le faa msinonga, pe a fai o ni mafua anga tau I ni ngase ngase o a fiailo na soifua. Mo le si I le fia o lumana I le palonto tele ia a perila. Na ave se tangi se sui tau vā mai le tū malo palonto le pā. Na lui na I leanga vaa o le mōnu tanga, o se sui tau vā o le vāenga faa bufai o le tautua sa moa. Na talia lea tālo sanga ma faa lea o ngai na le faa msinonga le tūlanga nga vaa o le sui tau vā. Ai o ane ili aso e faa muta aile toi faa ui tua suafo sui faa tutu na le sitala mo le palo te tele ua mai a. O toi faa ui tua le suafo le sui tau vao le tu malo na faa uluina na mita au pumatu inatu na faa msinonga. O le mafu anga fo ilena to tasi ele sui tau vao le tu malo le pana le sitala ma le palo tai na ile tofi o le tu malo. Wa ioi uma le tua le malo faa pe le tua ngai ili toi fo I e faya fa le palo ta faa bitoa. Ma tau fi ai tū langa sā mōri mawina le pālo te tele, le ana faa mālo si ai tanga te pālo tau I ai tū mālo, e a ngai I o lātou nuu māfio anga e fai ai a lātou filfilinga. O se tasi o teu teunga, o le pālo ta mua mua bo le pripoli, le o le a le tu e faa aso e fai ai, ai nā o le tasi. Ma ua, ai ai a fo I lea teu teunga, e fato a te tala ma fai tau le tau nuu unga o pālo ta I le pālo ta mua mua, pe a faitau fatasi ma le taunu unga o se fainga palo ta tele fapea se palo ta laititi. O le teitai o le itua ngai na tāna malai fina ngalo faali o le fono faitu la fono i teutau ngore tu la fono fainga palo ta. Ma ia fesiringi ai le mafua anga le naunau o le maloe a matafa o ngai e teutau nga. I palo ta lai tia fitu o le afaia i se teimbe o le afa asilisira mai e le official fonf ta lai. Fapea le official komisio fainga palo ta. O le fina ngalo o le teitai o le itua ngai le sunga atu i le epa lupesori aisa i le lemedia le ngaui. E te tauna a matafa o ngai teutau nga fau le isi palo ta tele. Ina ia tutusa ia inga o le tū la fono au tū na filifini ma iei sui usu fono le paya inga lona sifurfitu. Ma sui usu fono le a filifilia i palo tala iti o lolo manei. Na faa malino faa maa malamba le minstar le officer komisio fai ngā palota le fionga faa walo Harry Jeffrey Schuster. Ila na folosanga mafu anga o teo teunga. Ma le sila sila mamawa le fai ngā malo. Ia leto e tū la imai faa fita uli saa tutupu. A o lumana i le palo ta tele umaya. O tau urumanga faa awawo le fono awafo itu la fono le po na po, na tali aile minsta i fesili maatu ngalunga sui su fono, a nga i teu teu nga fau le tu la fono o fai ngapa lonta.
O sui ngala ia leo e tu atune, o sui ngaya fain fai, au te fia faa te pala ufio ngal fono futala ima le mota, i le sui ngale ya yamati, o le te le yo sui ngana fai sui ngana, ese le fai ngapa lonta le ana tahto u, Paulo e tato ya oktopa e tato palota e la soivo apelila. Malfe nga palota la titile la tato anga ye.
Le fionga le minsta le ofisor komisio fe nga palota, le fionga fangwalo Harry Jeffrey Schuster. O le uopasia le pale mene le tu la fono tonfa aofi numele lua, o le tu la fono fe nga palota e au noa maniteu teunga. Au tato ye peita unumanga le fono usua Samoa, O leo watu usa o le whangtuanga ma le lapita inga le fonga fitalai le sunga papali ili o lo ipola ta eu masipau. I le teitai o le itua ngai. E muri muri ta ia tu la fono la iti o amionga taua loa sui mamalu o le pale mene. I ne wafaia le sunga atu ila epa lupesori aisha ili le malie le ngaoi. Ni la fonga i fafomai o le pale mene. Na ia faa luma lumai ili itua le malo o faa nga soro le tala noaina. O le tala autu mo mua le tupe a le fainga malo fong.
Salangona lava lot fa tai de po na iro ilo au ili al talo tupe ona to fa fa to ina te tai ni tu ngai pe tai fa sala la ngo bo mo ma wina on yanga fa amu amu o langona i lava fa no no wa wor fung talai ile le ama na ia te tai ni tu ngai o tau manga ma malu al parmene o ta oto tato upu matala i mesa o tato fe ss yai no fa leo tato loto fa manga loai Pitai, watoe vai manua, fafita audi utulai mai. E mafua na mamafa ni mafua. Leanga winga ia ele mau aisu tato file mu. Tato te iloa uma fainga mangangana, fatino ele faiwa faitua ngai. Aya tato o ila fonga ufasalalau. Ele malu ele mapoponga malitawa loa ol paramene. Ele tu fawina foa ila nofua. O lapta ia le pa ia le paramene. E le tau an toa tūlai mai ni whainga whapea. Leanga tau whatawa aina ai le alo ia le paramene. Sa aloto lava al whaaringo fina ngalo i tono le mautale nei tūlanga alo ia ia. Ai o tato alo alo ese mai anga e atangia mai ai. Ai o ni winga masani po amionga masani ia le paramene maona suyus fono. Mautale nei e pae le tofa male utanga fitutu nai. O tō whafoi malu tanga whamoe moe eile atina enga o te mawa inga o Samoa. O afoi e tātou whelafolafo inga, kouta tonu. Ia ta oto lava ma teo maru maotane nei. Suanga alwa tele fina ngalo fusai. Ma whelafoa i mose manuia o le atunu. E leo se mea ula le pare mene nei tulou ngangana. E le alo ia lea mea o le saunoi nei e tātou watu whasalalau o ni mea ula. Ma tau fai fai ai ma fa amu amu le alo ia o tfono usu ma swala o kurenga sa fai tulanga alo ia. E leo se fa taita inga le lei lea mo le pale meno sa moa. I le anga iatu lumanai. E meise o le tau la amu ai o suus fono o leva le maota le nei.
O le voi o te vai. O le mkwa te le voi o fa sanla unga lai tu. O te le au wai rufin ngalo fa pea. O se fa le anga ngalo lai tu po se fa amusia. Amatu watu ifa for mortal nei e iai ia le au tusitala e wane. Sa fai fo'i le latu, e wane ona au maile o latu fisili. Ia, ona tau mfai le tali, e pila o se tualalo fo'i le ufiong. Mako ke pui pui fo'i, na fo'a pui pui le mota. Ai leo se mea mamana, mako kilkilo pui o. Listening star, oval alma yato, and fatono mail of young. At our office, you are the vangan, to like a wilter yamaya. Lamole Yasa Loma, Ole Olexton or Motta, in an eternal way to Tassila Wanga. I say, yeah, right for you, why live up here? Ole, yeah, for your mail, oh, Fasa Love Yamato, I live for you, laugh for a fight. I offer Manguia Yato,
I
look at Mangano for Yato.
Ya o le tu tulanga wa o ye sanwa nga lo fiong o tetai le tu nga le tu tia na on fo la la base me wa mau on fo ya wa na vatu o le nga mau runga na ia tu mau pia le malu ma tau lo o fela fo fo inga al parmene ya a fai fo le mau ni le fo itu ya le o le a fiong malava le fasi silanga al fonf telai le nga nga ya mau al to mali mau al fi le mu mau al tatu fer fani ya mese pe akaku ku ku la nga mai tau mai le tunu ya tatu le tunu
le fiong al fonf telai o le parmene sunga pa pali ili o lo ipola ta e umasi pau papele te tai o le tua ngai le sunga tu ile pa lupe soli ai sa ile le malia le ngaui. O tu awan ol faam sinonga si tamata la vau umo lia in soli tu la fono efe sot ta isi faam vlevi tu ta'vali na tupu le fiafi le asto nai. A o numana ile sa tamana faam na tu le asosalo na lua o kuso le neto usanga. O lea faam vlevi na tupu ile usuali ilu tua nu mafano aiso i fuo ni tina se to lua. O le tasio le umali liu, o le to lua le utu a ia imo lianga e fitu. E au fia imo lianga e lua le fasi yote tangata pa imalea. E mafuo isi faam vlevi tu ta'vali. Satu la ila amtango le vaa yaso le sunga ya setu ala pati, peitai o leo le ato e vaa la au no mori yanga ile sungufuwa le vaa yaso fau, se ifeilo a yatu oia ila na lo ia. Tala naole o ngātu tonu le nei vaa yaso, tato feilo ai, so ifuwa.
Oh, When you jump into Focus Cards and Gifts, Friars Street end of the Maud Street Mall, right in the centre of Shepparton. There's a great range of gifts, cards, wrap and the trimmings you'll need to make your gift look great, all in the one spot. Check us out on Facebook, Instagram or Google us to keep up with the latest gift ideas. Drop in soon and say g'day. We're a friendly bunch. Join our rewards club for great benefits. We accept ZipPay, Amex and most other cards. Call us on 58211 813. We are proud sponsors of 1FM.
Cardamone from Cardamone Real Estate. I love my real estate. I also caught the AFL footy.
Majacek off the ground. Aaron Handball from Cunnington and Majacek made them pay.
But where I do my best work is in the Goulburn Valley area. If you're looking to buy, sell or relocate, visit cardamonerealestate.com.au and across Shepparton, Kiala, Maroopna, Talamba and Tatura and right across the Goulburn Valley area, you're in Cardamone country.
One FM sponsor.
Buying a bed can be overwhelming. With so much choice, how do you know if you've found the right one? BedMatch at 40 Winks takes the confusion out of buying a bed. Our exclusive system calculates your support needs using leading-edge technology. Our sleep specialists can then recommend the best sleep solution for you from our range of leading brand mattresses.
Riverside Plaza, Shepparton.
Station sponsor.
Donuts. Donuts. Did someone say donuts? Who doesn't love a donut? Donuts and coffee on the go at Donut A Go Go on Vaughan Street in Shepparton. Watch your cinnamon donuts cooked freshly in front of you. All of our donuts are made fresh daily. Yummy local roasted coffee. And if coffee's not your thing, try our icy cold shakes and iced chocolates. Eat in or take away, and we also cater for special occasions. Pop in today to Donut A Go Go, Vaughan Street, Shepparton, near the Corio Street roundabout. Find us on Facebook.
Station sponsor.
More than just one decade. More than just one voice. More than just one beat. More ways to keep you entertained. 1FM.
Yeah, na oe lava Yesu tupumoni, ua leai lava sesi na oe.
Yeah.
tai si watu nupele ya o mefo il taimi ya faa mutata por kalame ne fiafi ya ae aese upu o sala ya pele tautumali faa mulmole lafo inule aina potu tautai sena natu yamba manu ya tele ne fiafi faa inga marolonga asio tatu watu nuu ya to onel ne mangutia faltu ese moka tu ki menula au taimi masani ya Moltat poklam masani eleiva, PM elese fulu PM, e longupueli, e peto, payem malu, siotat, utunu. Samuae, ya, mop, umoltat poklam ne fiafi, fato fa se fo.
Soso ea la upele, e ui so nauna watu, awa suya toa so makofa. Sili ai lo fo Why ya tala sa se fa ya va u po ole to bai Oka oka Sa si ya tsa pata lo joina Wakinga lo loko ki u po a lo ka ma sunga soso Waka u va ve va ve la ikiki ale fia poko Wa o mawa kumala o mimika Ia usikai li maha o fika Kanga suka kanga lai samale kanga masima Ele I maulele ila ungofo E tai aloa ila ufa alongo Soso ea o ai ea lea ulupo Malunga o fuai kokoso La po a oka ai selololo Se sele mai a se kafa si manga vawa o Fia kofo Keulelei la ungofo Ma faa kilia mai lau faa longo Ole a inga lengei ei ai a maha koku la fongo So o se kama ua fia mau paolo Manga oi so uafa finge la ke ngongofo Mo so si la fia e sa se fai a va ulupo A e alofa la ile makama Koe fo I ma ave a ua kingi kama A e ukupa elo o malai sa suka ma fala o maka Wange I fai mai sau kalasan Hukumaila la ufanga Waka kauloa o nga e fafo male mafala Koe foki le ulu po o male ki nga olo uloko Wale kalia o umanga o nga Le fia fai o e maku ka ukonga A o Inga kali mai ai Wakau o so ai lau ufe ai Wakau ma fai lau kama E faa palo palo mai E leka make lava uinga O leka ma kapala ai Wau mai lau uke Ai koe vau vau mai ma le se fululua Ma vala au mai Oi o le sifi o le vau makua Ma oula a ele ai se kala Ai ua kongu ngei ilo ua nganga Koe a inga Ka kefe kawi I le ka hulanga Inga kala Oe ile kou fale faali Ai lou malo vale Ai a e la ai a pia Pei oe se faa Vale vale Ale ua lou ma isua ile kaulanga E ke le ika peke fia kamaleanga Paulau kalalu oe mesiliwa Pale ma io lau kama Paulavala ukoe Ia oi soso Fa angalo a ui lau loko Ole a fo ile hulupo
Musu musu ilau koia inga O poele nga wakau hulau lima O pingele nga O laka ua feo feo a inga A whanga mai se ulu ko o wha ingoa ia ita O la umea lo whanga shunga ilau koia inga Kongi ai ka ngalai sa suka maka hanga masina.
And welcome to the latest news about the coronavirus, produced by the NEMBC Media, and I'm Big Willie James. Victoria has recorded 950 new locally acquired cases of COVID-19 in the past 24 hours. No new interstate or overseas traveller cases have been recorded, and 7 deaths. Victoria now has a total of 9,890 active cases, all of which are in isolation. Across the state, more than 78% of people have received their first dose of the COVID vaccine and more than 48% are fully vaccinated. The under-12s age group could receive vaccine this year. Australian children aged between 5 and 11 years old could receive a COVID vaccine this year, but approval would depend on the timing of the Pfizer application to Australia's medical regulator, the Therapeutic Goods Administration. Federal Health Minister Greg Hunt has encouraged Pfizer to make an application to the TGA and said that the government will expand the vaccine rollout to that age group if approval is granted. This follows Pfizer's announcement that their COVID vaccine trials were successful for children aged 5 to 11 years when one-third of the adult dosage was administered. MFE funding grants. Applications open for a second round of funding grants from the Multicultural Festivals and Events Program. The program funds multicultural and multi-faith community organisations, with the funds helping those organisations to hold cultural festivals and events for their local communities. Funding will be offered in two streams, with grants of up to $2,000 and between $6,000 and $50,000 on offer. Applications close on October the 18th. Further information can be found at vic.gov.au and search for Multicultural Festivals and Events Program. Some restrictions eased in Latrobe Valley in lockdown. Victoria has further eased some lockdown restrictions, with the new rules coming into effect from Wednesday. Residents in lockdown areas across the state can now travel up to 15 kilometres from their home for essential shopping and exercise. contactless sport and recreation such as golf and tennis is permitted, as well as restricted levels of personal training in groups. Recently introduced restrictions on playgrounds have also been lifted. In regional areas which are not in lockdown, venues can now increase their patron caps from 20 to 30. The Trove Valley region has gone into a seven-day lockdown from Wednesday to curb a growing COVID-19 outbreak believed to be linked to a household gathering. Residents in the city of La Trobe area, which covers the towns of Moy, Morwell and Traralgon, are now living under the same restrictions as those in Melbourne. Health message. Anyone who has visited listed exposure sites needs to isolate, get tested immediately and follow necessary quarantine instructions. For a full list of exposure sites and times, visit coronavirus.vic.gov.au/exposure sites. Payments of $450 are available to cover time spent getting tested and isolating. Payments of $1,500 are available if a 14-day quarantine is necessary. For more information on COVID-19, call the coronavirus hotline on 1-800-675-398 for an interpreter or search the Department of Health website. I'm Big Willie James. Please join us next time for more news. Stay safe. This news is brought to you by the National Ethnic and Multicultural Broadcasters Council.